na hizi vitu za American maniza kitambo si za kitambo sana. Zinaanzia ukiwa young sana zinaanza develop na miaka yao hivi. Nimesikia kuna moja inaitwa Friends. Umewatch Friends?
Na nimesikia by the way nataka kuanza kuwatch. Ndio tunasomea mtihani bana.
Na
exam.
Mimi kuna mingi sana. Tunafai kwa tushamaliza.
Lazi tutashare utaniachia kiasi.
Exactly, sindio?
Yeah.
Lazima.
O tunaongelea mzinga by the triple S vodka. Ikitu ndo kitu imeniangusha peke.
Mi ni millionaire, ili ni karibu iniue.
Ok, kitu ingine nye meniwa ni pisto.
By the pisto ni kitu
ingine. Pisto ni taka, taka!
This illegal breweries are the best.
What? Kai pisto ni taka, taka. Ene ni alcohol percentage ya 51.
At 50?
50.
Hapana, hapana.
Kuna piston 50?
Hakuna. Hapana kitu imepita 40.
Kuna like kuna white pearl 50%.
White pearl. I use for end after white pearl site.
Wallahi tunaweza toka tuende tutafute white pearl. Leo jioni.
Mimi niko confident na hapo naweza enda nitafute hadi kwa supermarket site.
Okay, na naweza enda tafute
white pearl.
White pearl 50%.
I kiss 50. Hakuna kitu 50 mimi
niko. Iko 50.
Kwa ini 40.
Ini 40.
Zako zimeshika, si ndio? Kama ina ku drive crazy hivi just hakuna 50.
Nimekunywa glasses kadhaa bana.
Hakuna. So hiyo ni half, just a half. A half of 750.
Zinga bana 750.
Jack Daniel's iko na 1 liter na 3500.
Hizo ni zile mimi za rich people bana. Hizo.
Sasa unajua mimi nataka kuinunua tukifungua juu tukifunguanga. Ndele unatoka kama mtana pesa yako plus ya wazazi plus ya uncle na aunt.
Ya kila mtu mwenye ulishtua wakati ulichagua kwanza.
Nika wakuye street to mountain na nishike yu Jack Daniels. Na nika kukijani.
Jo jaribu black and white?
Ndzi. Wala ni how much? Ni how much? Ni tamu ni?
I think quarter yake ni 550.
Nikulize.
The rich people.
Jack black and white ni nini? Vodka, brandy.
Whiskey.
Whiskey, yes, your body whiskey.
Inakua whiskey ama risky?
Ni risky, I'm just...
Risky.
Playing with the words.
Yes, your body risky. Is it? Again, black and white, jaribu black and white.
Kuna siku fulani nilionanga hii pombe si mingi enough. So, John, if I nini, nilionanga so they are too late. Sasa nilikuwa na chupa ya 1.5, sasa niligawanga kwa hiyo chupa kiasi. Sasa the remaining more than 3/4 niliganga kwa kote ya chrome. Nikwambia so I had more than a liter of pombe. Ju chrome ni forced. So that was about 25%. Nilikuwa 250 na ilikuwa mingi. Nilikuwa hadi nilikuwa naweka glass full na mbaya hizi mwanzo zimenijiga mimi. Mbaya. Unajua nini kufanya? Nimeelewa na pombe what makes you nini make those bad mistakes. Juu ukinunua pombe zikushike. Like una avoid the fact utaki izishuke. So nataka tu kununua nyingine zi remain hapo.
Zibaki tu hapo.
She does was na elevate sasa badala ya ku remain hapo.
Nanzu. As you lakini I think there's a way you can really find your balance because mimi ujua nikifika hii point
sijaribu
kuendelea more.
Sijaribu that shit of balance. Nilinunua chrome na nilikuwa na chitu pengine ya chrome. So I balance the pombe to chaser ratio 1:1. Like nilichukua hiyo pombe ilikuwa full hapa na nilikuwa na chupa nyingine ya chrome. Nikaka chaser ifike exactly. Niko serious. Nikamisa. Hakuna drop ilianguka. Ni make sure the whole thing fit in my jug.
Nikakushika.
It was amazing. 1:1 ratio is the best thing
like,
I've ever done.
What do I have to judge what to perform? Like, I don't know. Alcohol is just... But anyway, if you're listening to this, alcohol is for people and over the age of 18. Don't sell alcohol to under 18.
I thought it was 21.
I don't know.
I'm 20, but me, did you guys marry? But that 21 and come back.
Not for sale for persons under the age of 18 years.
Well, I eat it and I'm 50, but
civil for consumption and pay as a judgment.
You know, I'm going to have 18 mingi sana.
And this is so I'm 20 and I'm under pressure, but I haven't made money.
That's the biggest problem I have. I'm not making money. It's you, Kwanin.
How do we make money?
How? How the fuck do we literally make money?
We wash.
Acha nikwambie. Ukienda kwa big supermarket to buy vitu mingi, hakuna mtu atabag hivi. Ukienda kwa duka normal ndio wataanza kuangalia iko wapi hiyo simba.
By the way.
Ukienda kwa big rest, big like ukienda na sasa ndio mimi nasema dairy farming ama ndio aje? Desta. Desta bas. Kina Desta wezi angalia ti pesa yako hivi. So if you literally make money about 3k sai, utenda itumie yote.
Lakini sasa how would you make that money?
Hiyo machine ni incredibly expensive.
Plus inahitaji, I think iko na some legal way ya kuokoa hiyo machine.
Plus hiyo material. That's not normal paper.
No, just
lazima uwe na connection na vitu zingine mingi.
Sasa tu inapata kukuja yenyewe.
Mambazazi wangu kuna some kind of shop. Sami wa, kuna mtu washa ileta hapo pesa fake 3k. Mamangu kanarusi ni fake kakeka kando. Mini kenda na jumia nijua wezi zua. Awezi zua jua real money na bado uruzue jua fake money. Wezi hizi. Mam, hini maisha angu. Mini kishikuwa. Hapo ndo saa itaanza kuwa maisha angu na yako. Lakini as long as I'm not in captive, mimi niko mimi na hizi gani kwanza nina ngana nayo Naivas nileko katikati ya 3 original keys hapa juu na chini. Even nilitoka ngana nini amini fridge. Me okay, nilishi kujiuliza watu wananiuanga the fridge soup. Wazazi wako na ushi kwa nante kinua fridge soup. Ya mi lazima ni experience. Lazima. Mi nilieka 3k in the middle of reels. Literally in the middle, nili calculate ni ngapi nikeka 3 juu 3 chini. Ha! Mi nile mini fridge. Nilitoka hapo mbio na sijairu diyo. Hadi uzuri ilifungwa. Haikuwa Naivas, ilikuwa Nakumatt. Uzuri walifungwa. Wewe.
Like Nakumatt was some really cold supermarket, man.
Hiyo kitu ilikuwa rich. Kwanza hiyo mambo ya walikuwa na mambo kwenye kila supermarket ilikuwa na elephant hapo nje.
Mzee, ilikuwa na ndovu kila mahali.
Najua na
sisi. What you do? You see what I did?
I see. Mimi yoshia tio. What you did? Maybe you should go ahead.
Ilikuwa na ndovu kila mahali. Lakini ilikuwa na the most legit phones.
Nani yako anaenda na kumata kiwa mtoi?
The most legit fridges, the most legit electronics, the most legit ice cream.
Fuck. Mimi mbe mbe ice cream mimi.
Shit.
Mimi nilikuwa anashinda na kumata juu ice cream. Mimi sikuwa
Mimi
niko na shopping, mimi niko na up to 20 hapo hivyo alafu nisumbe mamangu juu. Hiyo kitu ya ice cream ilikuwa kando ya counters. Hapo kando ya counters.
This is the first time nilijua story ya cones, ice cream means like cocoa cones, the cones that you can eat ukichamaliza ice cream yako.
Okay, kitambo mimi niko na zitupa siko najua. I swear mimi niko na YouTube na I regret throwing all those nini. RIP.
Ice cream was like the godfather. The good Nakumatt is called the good father of world supermarkets. Na sijui mbona ilifungwa.
It was hadi ilikuwa wacha hadi godfather hapo ume underestimate. Ilikuwa god na father. Kulikuwa each individual. Hata nikwambia kungewahi kuwa na tasks kakuna Nakumatt. Never would there be.
You know, I tend to think that Tuskies walikuwa na trust okay on Nakumatt.
But then mesikia Tuskies API is nenda off.
Yeah, Tuskies nenda off. Like Naivas. Ni
kwanza kuna moja iko naye iko hadi pia iko na underground na overground na 6th floor. wala inashatiwa down. Niliendanga hapo nikashtuka.
Task zote zitakuwa shut down, they've gone broke.
Nikashangaza hizi fridge zote mtapeleka wapi?
Nikufaitia mali ama nini?
Like unaona like hadi wameacha kununua new things, like wanataka kumaliza vitu ziko hapo ndani.
Wafunge tu.
Wanda kai.
Sasa ni Naivas na Quickmart. But I think Naivas iko na probability ya kustay long.
Yeah, yeah.
Because manze, things lakin are cheap in Naivas.
Quickmart inanunua vitu mingi sana. Mina Quickmart ita over 300.
Hapana. Naivas is cheap.
Najua Naivas, eh. Lakini ta Quickmart inanunua all the Tuskys and Nakumats. Sebu za piga mahesabu sasa. Like, kwani ulikuwa na Nakumat 3 na nini Tuskys 2?
Yeah.
Zote ni Quickmart saa hii.
Yeah.
Quickmart by this, jiu anatoka wapi? Na pia wanaona Tuskys na Nakumat zinaenda. Sijui kwa nini wapi wanaenda hiyo business. Na wanaona
mapema. I think it's just curious cause capitalism, man. Like fuck, I don't really care about you people who are
fooling. Mimi gani mimi kwa sababu. Wacha tu niweke savings account
mimi. Kama kama ile mimi ya jamaa alikuwa anasema like I have made a lot, alikuwa anaambia boss wake, I've made a lot of progress this week. Boss wake akamwambia, yeah, continue doing that. You're making me a billionaire. Mimi na kina continue working that way, in the next few weeks I'll be a billionaire.
Una 60k mimi na 1 billion.
Capitalism.
Nasa uzuri ni yeye ako satisfied.
Yeah, the employee ako satisfied.
Guy you
guys are bambani.
Na 60k.
Familia yake iko sawa. Kwanza mimi mwambie mse like if you really have a job, don't fucking fuck up, man.
Kwanza mimi sasa hivi naweza kwanza sasa hivi nikianza anzia business kubwa. Mimi naweza hire my comrade. Juu sasa yuko pia comrade 20k. Nakwambia ataichukua hata kama ni umalaya.
Mzee.
Sasa hivi ukipea comrade 20k,
mimi mwambie tu mse, if you have a job, kaa hapo. Hiyo stress hiyo mse anakuambia ati wachana na job uende ufungue biz. Fuck.
Utamwanda baby. Eh, but the job ni better than nini?
Kwa job said, for sure at the end of the month.
Ukienda aje.
Fucking boss has to pay my fucking salary. Eh,
boss akienda broke atakopa
pay your money or not. I have to fucking get my salary.
Mimi sitaki kujua kama mlenda profit ama loss.
I need to fucking get my salary.
Fuck is my 20k.
Manze.
Wasa ni
kwa kushanga na watu wako na guts like ati uko na job. Tioni ile acha job yangu. Ndinende nifungue biz after some days unakuwa broke. Fuck. Fanya job, nifungue biz. Just do the two.
Eh, mimi naweza fungua biz.
Ama there are a lot of ways ya kumake money. Kuna Britam investment. Nunua shares.
Ah, bas.
Nunua shares. Weka salary yako kwa shares. Pata money every time shares na grow. After 20 years uko na a lot of cash. Weka insurance. Lipa 3k per month kwa hiyo insurance. Fuck. Mbona watu wakwangi this smart?
Ya mwende wajanga mimi.
They didn't... Wanakua kwa high.
Mine prefer employment mimi. Ata kama unatitikwa vibaya, unajua tu utalipwa the
exact amount. Exact amount. Like... I don't know, sijuku natu vile akili utwist.
Unless hapo waleza kulita mambo ya terms and conditions.
Sijuku tu kuna vile tu akili utwist. Wakati you are getting that money,
ni bright.
You don't really think of investing. Kusi kama unapata mdema kona sponsor. Like, mi ufikiria, mademu, ufikiria ni tu kuchukua iyo pesa, wa invest tu kwa kitu fulani yenye italeta profit.
Uja mwane za takwa naenda, PAH!
Kusi, the sponsor anaeza kufa, anaeza pass away. Azina ufikiria ngi tu wachukua iyo pesa.
Tu pass away anaeza takwa,
mbibi
yake. No more big we.
I don't know, man. Like, sijui watu tu kuwa dama.
Yewezi niambia ati ya high school, ati ya campus student anaeza chapa a 50-year-old woman.
I see.
Labda huyo woman alikuwa a husband of a, alikuwa babake alikuwa ah mamake alikuwa anga a supporter of a mama movement na unadai hapo kumkuzwa. Nazulia mama ameshinda kimeka arrows. Nazulia mtu mamake amemake arrows ukazaliwa ukimake arrows. Somebody hand with us.
Anyway, people man, mko smart man. Kama uko na mama, uko na sponsor bana. Tumia akili bana, invest bana.
Kama bucha ni kwangu,
mimi invest bana.
Bucha.
Niweka tu hiyo pesa kwa bank ita grow it.
It's investment account 015 wafungue ukue na shares. Bidhe mimi naweza support huyo mtu nikuwa na shares hapo mimi.
Bidhe wewe. kufungua club inakuwa fiti.
Mm. Lakini sasa unajua responsibility yote ikiwa yako ndio shida. Ukiwa na shares,
that's why. Shares. Mimi by the way watu fanya mimi ufanya na watu busy. Mimi by the way sakangi kukua part of the work. I just give you my money.
Shares.
Take my money.
Uko na shares.
Use it the way you want to.
Uko kisenda hapo hivi.
At the end of our agreement, please bring me back my money and my profit. Stay kwa hapa. I don't care what you are doing. Take my money.
Uniambia 20% per month. BH mimi sitaki kujua. Nikikupea pesa sikuwa na 1 million tubebane ujinga hapa.
Take my money, do what you want with my money.
Nikikukopesha mtu pesa, but I'm done with that. I'm seriously done with that.
Mimi bado sikopesha ngi mapeshte za mtu, tutakosana bure.
Done with that. I'm seriously done with that.
Tutakosana bure nikikopesha dog. Kuzi ndakuta baadaye nikudai.
Kuna
sasa ukua humble like kuomba dog. Mse uko humble but ndoshaka unazadhani anakufa bana.
After that unasikia mia tu sutulie nini?
Eh ati 200 tu unapiga kile. Fuck huko nayo 200.
Kama ikuwa kama ni kiasi hivyo singekuwa nayo.
Umechangia bana. Mbona ulikuja kuniomba?
Kan kiasi ati tu.
Mimi mia display yangu mapema.
Kwa mtu akiongeza jina tu hapo mwisho akia nani tutakosana wallahi. Tutakosana.
Naambia anga tu mse usiniombe siwezi kupea dole. Ama nikipea beshi yangu dole. Sisi mpiange tu nimwambie nilipe.
Mimi I'm done. Wewe
nimekupatia. Chukua hiyo shit.
Done with that.
Yeah, your shit. You're my friend. You're my buddy.
Mimi tu nikwambia siwezi kupea pesa na siwezi kukopesha pesa lakini mimi naweza kuspoil.
Eh.
Mimi naweza kuspoil. Lakini ukinaweza kuniambia ati nikopeshe hii ama basi usinipei. Mimi nikikupea ni mayo na code na plus. Mimi naweza kuspoil lakini tu nikwambia ti unze. Sasa mimi hiyo process yako naitumia plus 200% juu. Mimi hakuna mtu mimi nitawahi kukopesha dot tena. Hiyo ni jinga sasa. Na plus tena unasikianga vibaya kuitisha na unajua ni pesa yako.
Na ukimtumia vibaya kuitisha. Mimi nakuitisha manze.
Ukimtumia unajua uko na 20k hadi uko na 10k.
Ulimtumia kwa nayo. Humble manze anasema kwa vile chakula sijui siku 5. Sangabana kwani ulikuwa una fast bana.
Na ulikuwa na 1k umefanya tu kumtumia tu Ruabe. Yeye anaona nikiwa ulikuwa na 10k unamtumia sana anakuambia ti Ruabe tu usitumie.
Ruabe piga hao watu manze.
Ruabe tu.
Ni
fast. Ndapo mtu Ruabe aende kwa kwa kupiga mawe wacha kumtumia mzima.
Fuck this shit man. Fuck this shit.